Hey, what a grand, funny vipin, and then to die. Natesa bongo baga Kenya was born to shine. Hayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinzane mko wapini wazike high. Hypende is bigger card, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I'm in never compare. Hii ni time ya mazishi, I don't play fair.
Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Sikazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wavura na kunani. Sika he Sika le Sika ay 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 Sika ay 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 Sika ay 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 Sika ay 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 Sika ay ay Sika
Bang bang hallelujah. Tusha kuzika, usha futika. Saline malaika story. Ndo itabake flagi. Tusha simika utawala unipia.
Bang bang, bang bang.
Semneli ya msha asambaya. Mazisha nafanyika tunokwaya. Master na wamitegu mofaya. Usitingishe meza ya wakubwa ni msala.
Juice wangu uko juu. Kichwa ni niko fu. Moyo ni niko true. Sijuta fanyaje fu. I'm a chief worker. Microphone doctor. Mtakuja mtakwenda ila bado niko hapa.
Sika.
Wale wanaotaka kutuficha
tunawa
sika.
Kwanza wanajipya
masia.
Sisi ndo ma master wenye future. Mtajua mjue ila mtaisoma picha.
Sika. Sika.